Sa watoto tunapendwa na wazee na wa mama mimi mwenyewe maximum fefe tachi mahoti na mitaani sa watoto tunapendwa na wazee na wa mama
ola la 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 eh la
shu
ola la 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 eh la la
away
ola la 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 eh la la ola la 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 eh la la
even leave your sasa Misi na stress ya kodi
Ime jipata
Kikubwa silali na njaa
Ime
Mwenzenu na enjoy
Ime jipata Ime
Katali
Ime jipata
Take five now.